jamani, tajiri yangu so mgaigai mimi. Hoja kwanza mia nipinga tupinga ni mimi. Hoja jamani, tajiri yangu safi.
Hapa leo tatamba.
Kuna boya kusema chochote
wa kuleta ushamba.
Hoja jamani, tajiri yangu safi.
Hapa leo tatamba.
Kuna boya kusema chochote
wa kuleta ushamba.
Hebu shusha kwanza henesio, tupunguze stressio, macha bosi tuko happy leo, oh tuko happy leo. Hebu shusha kwanza henesio, tupunguze stressio, macha bosi tuko happy leo, oh tuko happy leo. Ona macha amevuja chupa, tajiri yangu atalipia. Ona madada amelewa, tajiri yangu atalipia. Chao mefunja chupa, tajiri yangu atalipia. Una madada melewa, tajiri yangu atalipia.
We tajiri, we tajiri, we tajiri, halo, we tajiri.
Nibora nivyo kuona.
Tajiri, tajiri, tajiri yangu tajiri, tajiri.
Waliniona chawa, sasa hivi mekuwa kibos. Sasa napagawa meza nimeshuka ines. We tajiri hauna baya kweli ukivaa uos. Unatumia gachawa kwanza ukipenda utongos. Tajiri unankosha,
unibifupa mikimogoro. Sasa kupenda kwa nini ya chenini wagiri ya moro.
Tajiri unamkosha,
unipifupa mikimogoro. Sasa kupenda kwa nini ni ajeni ni mwagirie moyo.
We simu inakata, halo, halo, halo.
We tajiri,
halo, halo, halo.
We tajiri,
halo, halo, halo.
We tajiri,
halo, halo, halo.
We tajiri.
Katikati ya tuonyeshe show.
Show. Tajiri, 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 tajiri yangu noma. Hebwana nacheza mangu, tazani timuduma. Tajiri, 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 tajiri yangu noma. Hebwana nacheza mangu, tazani timuduma.
Nipe, cheza, nione. Hey, nikiwa ni mbape talent, straight up, mse wesho kaye. Hey, nikona mwanangu mbishis. Hey, nakubare sana meneje dizo. Na jenero Aziz. We atukiwa M Records. Ana producer Mariki X2 X Mbilizo. We tumamazi mzondo. Ana kubari muza ojuba mtoto Jibo Nondo. DJ Maitae. Ana kubari mwanangu sida mabox. Meneja yicho wa mipango.
M Records.
M Records. M Records.